Wena mfana uzokhatha abantu. Uzokhatha abantu wazini ngempi yamakhumbi. Wena mfana uzokhatha abantu. Uzokhatha abantu wazini ngempi yamakhumbi. Wena mfana uzokhatha abantu. Uzokhatha abantu wazini ngempi yamakhumbi. Ikhoti wawukhona chiya mhlakufa abantu wazini ngempi yamakhumbi. Ikhoti wawukhona wamasha mhlakufa abantu wazini ngempi yamakhumbi.
Mangalezo andaba
uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava, mangalezo andaba uyofa, uti wau kona wamasha, mshabu fava,